kani bahe ikaze hano iwacu umuryango RPF Inkotanyi. Ndagira ngo nshimire abateguye iki kiganiro mbere na mbere birumvikana. Nshimire cyane cyane umwe bw'abanyamakuru mwitabiriye ubu butumire ndetse n'abadukurikiye hifashishijwe ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga cyane cyane izacu. Muri iki kiganiro rero turagira ngo tubagezeho cyane aho tugeze twitegura kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ndetse n'abakandida ku mwanya w'abadepute. Ku munsi w'ejo tuzatangira igikorwa cyo kwamamaza hirya no hino mu gihugu. Twe tubifata nk'amateka akomeye ku gihugu cyacu, kuko ku nshuro ya mbere amatora ya perezida n'abadepute azabera icyarimwe, bikaba rero ari intambwe yerekana ko demokarasi yacu ikuze ndetse itera imbere muri iki gihugu. Ikindi ni uko rimwe mu mahame y'umuryango wacu ari uguharanira demokarasi binyuze mu nzira y'amatora. Turabyemera aho abaturage bahitamo abayobozi babakwiriye. Mu rwego rero rwo kwiyamamaza guhera ejo, uyu munsi ntabwo twamamaza, amategeko ntabiduhera uburenganzira. Mu rwego rwo kwiyamamaza rero nk'umuryango RPF Inkotanyi twishimiye gusangira icyerekezo n'imigambi RPF Inkotanyi ifitiye Abanyarwanda. Umukandida wacu ku mwanya wa perezida azajya hirya no hino mu gihugu agaragarize abaturage imbona nkubone ibyo bateganyiriza. Aho iyi kampeni uko kwamamaza kuzatandukanira n'ubusanzwe, nuko ubusanzwe umukandida wacu yajyaga ajya muri buri karere, ariko ubu twagiye duhuza uduce tumwe na tumwe, nuvuga uturere dutandukanye tukaduhuriza hamwe ku mpamvu zumvikana. Dufite igihe cyo kwamamaza uko itegeko ribigena kingana n'iminsi 21, ariko muri iyo minsi 21 dufitemo n'ibindi bikorwa by'igihugu bigomba gukorwa. Nanone nk'umuryango FPR Inkotanyi twemera ihame ry'uko kwamamaza bidahagarika ubuzima bw'igihugu. Ibigomba gukorwa byose, gutanga serivisi ku baturage, gukora imirimo yose ikorwa kugira ngo igihugu gikomeze kiyubake, ntabwo bigomba guhagarara. Bityo rero nibyo cyatumye dufata icyemezo cyo guhuriza hamwe uturere runaka tubiri dutatu kugira ngo umukandida wacu azabone uburyo bwo gukora imirimo imushinzwe mu gihugu, ariko no kwiyamamaza. Ikindi kandi abakandida ku mwanya w'abadepute nabo bazajya mu gihugu cyose kandi mu turere dutandukanye n'utwo umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika azaba yagiyemo. Ni ukuvuga ngo na twa turere tundi tutazaba twakiriye umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika tuzakira abakandida ku mwanya w'ubudepite, kandi bose bazaba bamamaza umuryango FPR Inkotanyi. Ikindi cy'ingenzi twifuza kugaragaza ni uko iyamamaza muri iki gihe rizakorwa ku bufatanye n'indi mitwe ya politiki. Hari imitwe ya politiki yifuje kwishyira hamwe n'umuryango FPR Inkotanyi kugira ngo dushyigikire umukandida umwe watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Imitwe ya politiki murayizi nk'abanyamakuru, si ngombwa ko nirirwa nyisubiramo. Ahubwo nkaba nafata uyu mwanya kugira ngo nshimire iyi mitwe ya politiki yatewe ishema no kwifatanya natwe mu gushyigikira no gufatanya mu cyerekezo umukandida wacu azageza ku Banyarwanda cyo gukomeza kugira u Rwanda rutekanye, u Rwanda rurangwa n'ubumwe, kandi u Rwanda rufitiye icyizere ko abana bacu ejo bazabaho neza kurenza uko babayeho uyu munsi. Ikindi nifuza kugaragaza nuko itangazamakuru ari ingenzi muri uku kwamamaza kuzatangira ejo. Tuzatangira kwamamaza, turagira ngo duhamagarire itangazamakuru ubufatanye muri uru rugendo, rwo kumenyesha no gutangariza Abanyarwanda amakuru akubiye mu migabo n'imigambi umuryango FPR Inkotanyi ubafitiye. Nongere nsubiremo ko tutabitangaza uyu munsi, ko tuzabitangaza gutangira ejo, kandi nyirubwite nyirabyo umukandida umuryango FPR Inkotanyi ushaka gushyikiriza Abanyarwanda ari uzabibigerezaho. Bityo rero uyu munsi ntabwo turi bujye muri iyo migabo n'imigambi. Abanyamakuru rero nimudufasha, nimwitabira kudufasha muri uru rugendo, muzamushyigikiye demokarasi, kuko amakuru mutangaza ari ingenzi mu gufasha Abanyarwanda kwihitiramo abayobozi bumva neza icyo bahamagariwe. Twiteguye rero gukomeza gukorana namwe banyamakuru muri uku kwamamaza aho tuzajya hose. Ikindi nuko imbuga nkoranyambaga z'umuryango FPR Inkotanyi nazo zizajya zibagezaho amakuru yose umunsi ku wundi, bizabafasha by'umwihariko mu gihe hari aho muzaba mutabashije kugera. Izo mbuga nkoranyambaga zacu zirafunguye, zizajya zibagezaho amakuru y'umwimerere. Umuyoboro wacu wa YouTube uzacaho umuhango wose wo kwamamaza umukandida wacu aho azajya hose. Ni ukuvuga imbona nkubone, niba bitabaye face to face ariko niba ari live streaming. Abifuza rero gucisha ayo makuru mu bitangazamakuru byabo, twishimiye kuzajya tubafasha tukabaha iyo uwo murongo. Icyangombwa gusa ni ukuzabitumenyesha. Ngira ngo muri make mini ahangaha byaduha umwanya wo kuganira, kuko icyangombwa uyu munsi ni mwebwe twatumiye mukitabira ubutumire bwacu, tubishimira cyane. Ni mwebwe rero mufite umwanya uyu munsi wo kugira ngo tuganire. Ndi kumwe ahangaha n'abakada bakuru mu muryango FPR Inkotanyi, kumwe na komiseri Tito Rutaremara, ni komiseri ushinzwe ubutabera uburenganzira bwa muntu. Ndi kumwe na komiseri Sandrine Maze Yateke, ni komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga. Ndi kumwe na Sinyakada Natali Munyampenda, ni memba wa disciplinary committee, komisiyo ireba imyitwarire y'abanyamuryango. Ndi kumwe kandi na komiseri Utuma Twishima Abdalla, ni komiseri ushinzwe ubukangurambaga rusange. Abo mbabwiye mu kiganiro tujye kugirana, mushobora kubabaza buri muntu kwe cyangwa se mukancishaho jyewe, kugira ngo duhurize hamwe ikiganiro cyacu. Ndagira ngo rero mbashimire, nsoze mbashimira, mwakoze kuza, mwakoze kwitabira ubutumire.